Mortal Town, what's up? So the brains on this one. Wanaonipenda na wauzia hizi vest bila discount. Keka umetiki bado team moja kesha. Toka enzi za kabwela na sumbua chat. Chuma kama chidi ukinchezea ugeni tetanus. Rostam kwa hewa kitaki nalewa. Le ofisini hakuna sheria mana bosi kalewa. Toka enzi za kabwela na lisongesha behewa. Nina blessed from God bila nguvu zangekewa. Na wakilisha Tanzania. Kila ngoma hitu naeza sema na kamia. Na wa mapaka njoni mzike nisha wasalia. Kinita kwenye kolabo jwe ni Yesu na Malia. Oi, misiko hoi kama konde. Nazidi kuonea mana pinzani vibonde. Bado nasaka tonge ili nisishi kinyonge na clap. Nagiza soda mbele ya Shomari Kapombe. Katoliki kama Roma, skokwa hendi Maradona. Kama nyas na wachoma na launga ila dona. Pata bari Wayne Foma na mlanita wa matonya. Marapa no chana chana lodi mefika na washona. Funga domo upewe shavu na tani. Mindo swala na ikatiza ni kwa simba madani. Nyani zee nisha kwepa yomi kuki mishani. Watoto meninyea sasa ntawazisha wakalari ha. I smoke kush I get feel high. Unataka bato na mimi man don't try. Abari hampati hata mkimtuma spy. Niko chimbo nina nyonga mixa mpaka na dry. Hawa mbuzi na wafuga njoma Kongo. Kinipa jicho na litowa mpaka tongo tongo. Biti na ichubua chubua kama sula za wa Kongo. Mitai menipa tuzo stakizo tuzo za mchongo. Mvutaji mwenye rosto kakutana na pusha. Nimangamizi kashangazi kakutana na kusa. Neno bahati mandalizi alokutana na fusa. Hatujifuniki mana uchumi wetu bado unashuka. Sheria kari hapa ipingi hoja. Ukiwa snitch ata ukincheck in bobo atupigi soga. Juu ya mdundo kaniko mikumi unyama mwingi bloda. Wabobo wanafonye pesi kama mkojo wa shoga. Allen inspire feed japo kichwani sina rasta na jua. Kusu mistari mavazo ulize wakacha. The international punchline. Punch ni vitasa mdomo unatema madini kila unapona kinasa. Okay, mnaona poa, okay fine. Na Mungu anasaidia bado nazidi kushine. Level msizofika nisha timba nisha sign. Bila eleni na tatua la misukwa 69. Daudi nisha dondosha magoliati kwa ibu. Ufupi kama aki na uko wa Mr. Ibu. Pasta kafeli pepa kati Yesu ni jibu. Stamina gonjwa la jiji Dr. Mwaka wezi tibu. White and rappers waje hapa fata nyayo wende chaka. Rappers jacket mindo duster ni wombe. Mindo pasta ni wone. Kila chapter wako low niko faster waki flow. Taka taka da waki kill mother. I have been in the hustle wrong way from the 8 miles. Shida ndo sinafanya mpaka nwe na facts man. I have been in the hustle wrong way from the 8 miles. Shida ndo sinafanya mpaka nwe na facts man. Shigoni na lozali Yesu anafanya ni fry. Naweza kusoma biblia na kichwani na baba dry. Mwaka huu toko meza wabovu ndo kaulimbiu. Hata biti ya mani wota na rapia nkiwa na kiu. Natangaza vifo vya marapa feki ni hayo. Wananjaa mistari wakinsikia wanapiga miayo.
Bin Laden.